napenda nilepi la kijiko ili nipate tamu ya ukoko. Yani hani nipempa kama jongo, na kesho weekendi sendi jombu na kesho tushinde ote mchana, tuwe na kipindi kama nivana. Kama nivana niroha nikiwa na kutizama, kwa sako avocado zivo si mama. Zivo si mama. Mie nisha kueka moyoni na kukutoa hai wazekani, utamu menifika kisogoni. Haya ya haya, mgine tena ni mpende nani? Si unajua mie sitamani, unanifani kueke ndani. Haya ya haya. Salima, 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 koleza moto. Salima, 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 iwe ya moto. Salima, 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 koleza moto. Salima, 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 iwe ya moto. Mimi ni sukari, wewe ni asali, tupeane vilivyo ili mini pate raha na we upate raha. Ndo mapenzi yalivyo, basi tujifunze kupenda, kupenda, kupenda na ile tamu ya mapenzi ya Adamu na Hawa. Walitaka uniache mi ili wao washike nafasi, ukapuuza ukanipa moyo sijali. Mimi kwako ndo ninginia, 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 nawe kwangu we ninginia, ninginia, ninginia. Mimi kwako nta ninginia, 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 nawe kwangu we ninginia, ninginia, ninginia.
Salima, 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 Salima,
mpenzi Salima, na kupenda Salima,
Salima.
Boy.